Mezungu kamuda murefu Nikitafuta msaada Mana mambo ya menishida Nimekata tama Nimechoka kumizwa Nimechoka kusemwa na watu Nimechoka kudharauliwa Nimechoka Ninashindwa kusonga mbele Ninashindwa piga hatua nyingine Ninashindwa Niguse Gusa moyo wa Niguse Gusa moyo wa Gusa moyo wa Sina kwingine pa kwenda Moyo una majeraha Moyo una huzuni
Gusa moyo wa
Moyo wangu
Gusa moyo wa
Baba nahisi kukata tamaa Kusikia nime Kusikia sana Unaganga yote Yaliyo shinikana Leo nakuita Baba nakuita Yesu Fanya na kwangu Fanya na kwangu Gusa moyo wa Gusa moyo wa Baba fanya na kwangu Fanya na kwangu Gusa moyo wa I need a miracle now I need a miracle now I need a miracle Gusa moyo wa Gusa moyo wa I need a miracle now I need a miracle now I need a miracle Gusa moyo wa Baba gusa moyo wa